my God, Taylor's dead. I'll make you proud, mama, ngamuzo qhinga. Ngizo change make we kai, bantwana base kanzo babika.
Lo mkhulu usudlela indlala ke mama wante, sondibhatala masendana. Banye bibhizi besithi ndaboniswa mara abazi lo mkhulu ndiyamthanda. So go andlali ndibhala amagama ngoba funa ube nendlu esenti. Kwakundindoda kumele kucace phekhaya, songe sibe happy ngefestive. Kupa ingoma one download, but in the work already. Kupa ingoma more download, bonge bazenza ubestie. Mara ngisalile mna, kekho ndicela nje mpumelelo. Ngicela ungancami mama, yonke into inexesha layo. Minyaka ihambile bra, andichanile nto ndiemayo. Mhlabeni kunzima mntas, andithandile nto ndibonayo. Loo nto ndihlale ndilila mna, loo nto ndihlale ndilila mna, you know.
Mama ndiyazi ngalo mculo ucinga ukuba mna ndizimoshe lixesha. Ndihamba ekuseni ndibuye ebusuku, mna endlini asalali ngenye imini uzoziqhenya. Yazi endlini akukho lula, isonke etafuleni ngalo mculo uzosipika. Ndim mamunyana wakho mithandazwe nyam nawenza kuqhika. I'll make you proud, mama, ngamuzoziqhenya. Ngizotshintsha imeko ekhaya, bantwana basekhaya ndizobabheka. I'll make you proud, mama, ngamuzoziqhenya. Ngizotshintsha imeko ekhaya, bantwana basekhaya ndizobabheka. I will make you proud. Ndifuna mama uzinkomo isifuba swe uzoziqhenya ngam. To be your son, yazi ngamanye amaxesha we don't see eye to eye. Manya saphikisana, ucinga ndizimoshe lixesha. Mna ndayazi ngomculo imali ngayenzi, ngomculo imali ndizoyenza. Even esikolo nasiyeka, even naso. Mama, I need your support, ndakucela. Mama, will make you proud. Dimozo chinji meko mamendini, mama will make you proud. Dimozo hoya mawele no indi, mama will make you proud. Maso no zuzu nabonga bashi, mama will make you proud. Ngelu nyameze likshake kanini.